Masiku wa nwekisele
ZWAP.com
Mulungwa maona zoso Ulendo sunalio sabuta Koma unalio itanigwa Ama ya naira Mwana wanga siani Dare iziziri ndichi wawa Anga kupe mwende Komo na ima mwambangu Impima otata jikoni Sinisia hai Ndiza tukore na anju wanga Muziko lolo jesekwa Usiku anabwela Anachola komo mwakanza Anaononga nyumba Anamenya antwa komo achipongwe Ena umauna wakuru pirira Na kukulita ngati rudasi Komo na mkala olimba Maswa kopa mutanda Mchimbori kwa mulungu Komo ondoka pembera Kono siya chupi koma ya mzimu Ngakale panja lili
Wakuti usogoleli weni weni umatokela kwa mulungu
Masiko wetu semi chikulu
Anaese dwa koma na ima
Achikulu piro cholimba
Suna kwe hai
Unanyamula ululu mima buto ose
Koma maso akosa na choke
Kwa mulungu
Iwe wa antu
Tima wako ndi wa ife
Mulungu yeka ndiye mkoto ya Komarelo, tikuenda
Mukuwana
Ndikuziwa maunya mbiri Andoma langula mopanda kuganiza Sazi wakuremera kwa mpando wa usogoreri Sazi osiku osagona Sembezo panda marire Kunyamula ziko pa mapewa sitini tuchofeka Anakunyoza na nama na kuchitira zoi
Even in the darkest times, when you cried, where is my husband? You still stood and held the line. Have that same heart for the people of Zambia. Do not give up on Mother Zambia. Never.
ZWAP.com